akanikale kapeti kanafia tena.
Mtoto wa watu mkamate mzuri, mtoto wa watu mshike mzuri, mtoto wa munande na kuja tena.
Jesus Power Music.
Bro Daniel, sing once again.
Bro Daniel's got the beat.
Wanawake siyo mbatiwe kupiga piga.
On fire.
Wanawake siyo milima kupanda panda. Wanawake wana thamani ya, sikia ni kwambie. Wanawake wana thamani ya, yule unaye mudharau mwingine anamutamani. Yule unaye piga piga mwingine anapenda awe mke wake. Yule unaye mudharau mwingine anamutamani. Piga mwingine anapenda awe mke wake. Wanawake ni pole pole,
pole pole sana.
Tuwashike pole pole,
pole pole sana.
Wanawake, wanawake pole pole,
pole pole sana.
Yes, tuwashike pole pole,
pole pole
pole sana.
Mtoto wa watu mkamate mzuri, chiki na na na. Mtoto wa watu mshike mzuri. Kama huja kuwa tayari kuoa unasubiri, usije ukabeba mtoto wa watu na kumulaza chini. Kama huja kuwa tayari nasema, kama huja kuwa tayari.
Every woman is a hero for me, everybody knows that. Every woman is a hero for me, everybody knows
that. Wanateseka sana, hatuwajali. Wanalia sana, hatuwajali. Yule unaye mudharau mwingine anamutamani. Yule unaye piga piga mwingine anapenda awe mke wake. Wanawake ni pole pole,
pole pole sana.
Tuwashike pole pole,
pole pole sana.
Wanawake, wanawake pole pole,
pole pole sana.
Yes, tuwashike pole pole,
pole pole
pole sana. Naweza aje kuenda kuenjoy peke yako, naacha mke wako nyumbani analia na watoto. Nyingi unazini, unazini nje ya ndo, yeah. Na kuvumili, wewe unarudi unane. Kafie kabatu, kafie kabatu. Katoto kabatu, katoto kabatu, na kushauri kama umshike mzuri atakimbia. Mwingine mwanaume atamkamata, kisha utakuya chuka badai. Wanawake ni pole pole,
pole pole sana.
Tuwashike pole pole,
pole pole sana.
Wanawake, wanawake pole pole,
pole pole sana.
Yes, tuwashike pole pole,
pole pole, pole pole sana.
God bless whoever believe in love.
Wewe mwanaume mzima unaoa mwanamke alafu anaja mpiga piga na kumdharau mguu nyumba. Utakia mkunyanganya na kuzala naye watoto. Wewe jifanye fanye tu vile. Na Mungu awabariki yako basi kidogo.